studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Alkamisare sappo e jenay lewru mai hitane 2016 jenay yamde sokirdo studio tamani secrétaire miden tawa e maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji du yumar way galo on compétite wiide won ngalure tumbutnde be bibe ngara hebude université kesso wakkati jono tiagal ko segu e bamako hebi université ngaji di ko dum won hedjabe suudu ministre humminu kabaru jande do dowr leedi medin di ben jehi ben jiddu ye yimbele wobbe tombe yimbele tumbutube kolitiwi wakkati jono beltikli hen sanne be tinno du golle bura hala dido golleji golle ko yaawi be mbidum sakkoto wakkati jono ko suka makko be suka mabbe iwata wakkati fu tumbutu ana ngara bamako do jangude ko habude jaddin ko be wakkati jono dunke en dina gombe leedi meden de be gonde yaltinde do hen dati kesi wakkati jono be juddini walde faabe de yal hono be cakkirto dido golleji jagotobe gombe to tumbutobe be kolliti metti mabbe fewde e laamo hankene wollita wede bitigi fu goddo to tumbuto uddama yimbele jagotobe jatti uddi bitikaaji mudin en dibe kolliti wi usuruji di laamo nangata wakkati fu e juude mabbe di dum dara fa dum jabbito wakkati jono be bisoni be keba ko be dartata ko tan be garta uttinde bitikaaji di won yimbel mabbe nangabe du wattu jono secrétaire di won no sembe kabaruji dum jogini on do bete ande bi bismillah modon e hedade kollitinde wiide wattu jono tumbutan hani hebude université kesso do wono jande do dowre leleedi medin di tiagal bamako kani e segu le majjul wono hedjabe suudu ministre humnido kabaru jande do dowre leleedi medin di be jehi be jewoyi do wono no be jiyoyi yimbele wombe tombe idum jeeda e dati politique di laamo wonde yaltinde wakkati jono faabe je yalla hono haggitere laamo hani wadderde leyi jande do dowre leleedi medin di fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
ministre holliti wiide nde do jangindirde jande dowre nde yo beedari modo non bangal dewral e gotuma ko leedi ndi gilla ele cakkita hitande 2015 sariya wo leltinama bangal fedde yimbele sappo yo kalfintebe kabaru sifa jande nde tiagal jawabuji mabbe kandi yaltude fedde cakkita hitande 2015 nde woni ko mahugol jangirde de fuddata nde do jangirde jande dowre indirte grand unité dum woni grande université internationale de Tombouctou jangirde monde jande dowre tumbutu ministre muntagatal holliti wiide nde do jangirde yo kajanaado fay kedde adnarundu holitama dum de mahete 2 hectareuji temet didi mahugol nde do jangirde wada so region tumbutu o latto dido bo tiagal region segu jogido jangindirde jande dowre lamu o dun yo mojjere monde non wonande jangobe sa leedi ndi sabi hankasen yona ko be ngara fa bom ko do batte jande
wakkati jono dum won kam yimbel gombe to tumbutobe be kolliti wi de beltile dido golleji sanne be tinno du golle bura hala golleji di golle ko yaa be bidum wadan sababu so yimbele mabbe gombe tombe e mbas yudo tumbutu wakkati furso ngara jangudo bomako do kede kanko no dotte do Mohamed Ousmane Diarra yo kanko ni secrétaire général dum won on lycée Mohamed Alassane Haydara goddo to tumbuto ko haali do hen do foccitaango Muhammadu Samaseku
yimbeltike fasane e ndudo kabaru idum holla wiide leedi mali ndi yo gotiri jaati hertade enen jangobe hunde fuf bura jangude do jeyado sukabe jangobe sa leedi be fuf ana dontinde fasane raison tumutu ana andira latade nokku ande silminowo hobbe jangirde nde latto sababu dun gonbe badal region o fuf ngara jogitade hen jande mun en mi ndar lam o yo yawna golleji di so min kebi nde fadde mawul dum wela min fasane
sekirabe wodo bayne tri mi jojju modo hello amen be mala ne gal mi noddirta face facebook ngal wono jiadinki noddirte do Moussa Ag Sidi o hollitama wiyede wakkati jonoma hani zuzede do bamako do le majjun le ila aljumar jabbe nonde jaati o hanno sarede ko wadi so saraka duudu wono no be kulliti wi do golleji di jubbaaki le hono yimbe elkan be sarade mo be ngonno be kibbay wakkati jono o do neddo mo sikkita wiyede o wonno e gube jiadinkobe le sahal leedi meden di fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
nyande aljumar nde suudu sariyandu sottini sargol Moussa Ag Sidi Mohamed batta nyakugol yoga e gollidibe mabbe magistrat en taton do njoyon gonno ton bangal talki yimbele satinbe dinabe arna yamira yodum hawra president goto e tentinobe nayo Moussa Ag Sidi Mohamed hapama batte o mali katiba el isba gollidowo e fedde ansardine mo yad agali le lewru avril hitan 2015 de woni ko mangal pat en fedde barkanbe nangimo lesal commune bulkesi be tawdimo dun malfal kalash a447 e jabe kewde dido golleje suudu seriya ngalure bamako di woni gohobo hikadi be jewtan do kabaru chapande jeegomo yimbele murtube sappo yon gonno ton ane mabbe Alou Mahamar horejo kiddo polisaabe yimbele satinbe dina gonnobe gawotun o jukkama uddede duubi tati kaso e leytande 2012 de mo wonno e ley chamoybe nokkuji soldats en tesalit kidal ane fils e abebara be masimbini dun soldats en hewbe leedi mali
wakati jono yimbe dunke en dina gombe leedi meedi de be gonde yaltinde dati faabe jeyal hono be kaani wattirde koyde mabbe habirde jaddin kobbe leedele de be darni walde wotere dun hande tawade le adnara Allah ndu fu tawen de do walde no wayi humanaade di do golleji be kuliti widde kawtal mabbe gal wadano do bomoko do de du dun miccite de widde yimbe le hewbe iwri leedede Afrique de warde hawrtin le gal do kawtal ko woni faana mo dun faabe jeyal hono be kaani fewturde eno jaddin kobbe gonde hebirde sembe e dole le nokko wakati jono yimbe andambe kabar no politiki ngori hodo kolliti widle hen be bidi do golle jan kani jotete sanne kasa jewi dum hejeta no jaddin kobbe ngori no idum tiidi sanne kede kanko no dirte do bokkum o ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
en fait l'initiative
est odo mijo ana fewi jati ka hon odo dabare wawana yimbe le satine dina be sabi sa tagi tike fa gasa wana kabaru dina tan non yo kabaru politiki non yimbe le dina woni jillondirbe hen kambar dum bimi dum serti e dabare kasindinaado o tidalla o wana kabaru alislam en non yimbe le gube satine dina gollobe dum be kewa fi be yimbe seden tan non sa hewtibe tan tidalla o beedan yajude kambar dum ana hani kala ko dawrete yajine dum santi hinnade be do yimbe le tan biya fuf ne bawirta sakitaade be do gube satine dina
arrêter le djihadisme je vois pas trop
be kolitiwi don yimbe lo humini be kabarno jagoji din gori le leedi me den di kenya be jehi be jewtuki yikino choggoji din gori le commune nga jagom do bomako do wattu jono micite den wiide be jewtoto dum won hon non lewru ramadan du wonde e garidade e gandirade le leedi me den di faabe paama honno choggoji din gori dum won suudu humini no kabaru jagoji di be kolitiwi dum hono commerçant nga be gobbe le nokku meedo be kaani windudo hono choggoji mabbe di le dame mabbe den non be kolitiri wiide ko be jeeso be jewtuyi ko be tawi dum wada kale nokkuli de fu keben famtade kede mo ko Muhammadu Samaseku mobini en do hen
yelalam o kay yo kilo goto sikoro yeye chapane jene kalisi sefa gollide kumnide jagu holliti wiide ana wajibina commerçant embe humpita yimbele do cioguji mabbe di dun lamu dardi en dun du sariya wajibini dun hakke nawtitobe dun non humpitinde be cioguji di fuf ngal kaldal hakunde gollobe be ana holla wiide cioguji le lumoji di ana certi tema en nay hebata chondi kosam cioguji namugo di ana wara hakunde tema en nay debe sappo yari tema de joy e nogay fa yotade tema de jegom kalisi sefa sikoro ewa tagal leddi yo temdere non mo leddi di yo chapande jetti non litre nebam yo temdere e nogay ma temdere e chapande jegom kilo goto maru yo chapande jegom e budi nay ma chapande jeddi e budi joy kilo goto chondi farani yo chapande jetti cogu nonamugo yo temdere nay ma temdere jegom
be kolitiwi do non tutumbututo yimbele jagotobe gobbe tombe ile kikidi kenya be uddi ton bitkaaji mabbe di wakkati jona be kolli metti mabbe fewtude e lamo hono no usuruji di goddi e nangirede tonno kanko do no secrétaire général yimbele jagotobe gombe tombe o holitiwi won yimbele mabbe nangabe su udda kaso wattu jono ja do non laami do nokku mabbe no dirta sambar di commerce be bi o do neddo mo udda kaso wakkati jono jagotobe gombe tombe be kolitiwi be uttita bitkaaji mabbe di so ni himmeji mabbe di kuntena ka hore wattu jono o
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekirabe jeyal on ne les raisons ngaji meden den puddiran do bugundo be bi gouverneur lamido to sigaso to o yehi to buguni to wakkati jono o yewtide yimbe le gobbe tobe yogay halaji di fundo wiki do wonno moddintinde lawol hakkunde buguni kanyo nokku no dirtedo mana koro jagal mududo be kali wakkati jono do wono honno usuruji din jobirta ke to no fa yotto ko sukab jokkol be ngala golleji e wayde jam e deejere kanyo titalaji nayri di bangal cellal kanyo e damaje gonde to wuruta ngardam faado kulli korodobe kulli tiwin dum wonono jande nogo berde ne timmi ton wakkati jono no yibbe le militaire ngabe gombe tombe jono woni yibbe gubal nogo bal jaltu don don jaltugal tongal gal do gubal be yibbe le chapanto to gonde heneroobe jaddon do an hakkunde mabbe burdo fu tinnaade le gal do gubal don neddo Burkina Faso goto mo noddete e tien dabre no be kulli tiri wiide sa jewi o do ekol ko foti duubi nogay nyalom hande o mo ton ko yatli be le sappo e jeli leede afrique ndan gondi e jangude ton se ngurute ngaranti minireen faa do banamba do waktu jono banamba kanye sambe kulitiir fa yottole malifu e mangal mudum don yimbe le be gondi e fammi nedo hono kabaru be kani nangire fadi basiji di imo ko nayri bangal leedi le leedi meden di dido golleji an gondi e wadde banamba kanye sa wakkat jono be gondi fammi don conseil de cercle gombe tobe fa pamano dido golleji gori fa sari yaaji don keejelaade commune ngaji du do kan tabirede le leedi meden di sekrab do kaddi te nyalom hande kabaruji meden di mi juuto sanne hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi